With regard to Sudan, look, I'm limited in terms of the details and what I can get into from here, but I can confirm that yesterday...
Blinken, aye la selike bi tarata, ka sera ka kuma ni firitigi jɛkulu ɲɛmɔgɔ kulu fan fila bɛɛ lajɛlen ye fitinɛ donnen don minnu ni ɲɔgɔn cɛ. Tile kelen gwɛlɛn cilen kɔfɛ ka taa Ameriki jamana ka ciladen jɛkulu dɔw ma min bɛ wele ko konva diplomatique américain. A y'a lase o senfɛ k'a fɔ ko maa kɔni ma jogi. K'a kun dɔ tun ye kɛlɛ ka se ka dabila fan fila ni ɲɔgɔn cɛ ni an k'o ma ko cessez le feu.
Today, we had an American diplomatic convoy that was fired on. All of our people are safe and unharmed.
Ne ye nɛgɛjuru kuma mun kɛ n'u ye ni sɔgɔmada in na General Hemeti Mohamed Hamdan Dagalo ni ale ye Force de soutien rapide ɲɛmɔgɔ ye ani Buran Abdel Fattah Abdel Rahman Al Buram ni ale ye Sudan Sardasu olu ka ɲɛmɔgɔ ye. N y'a fɔ k'a jɛya kosɛbɛ n'o dankarili ani bagabagali ani gɛlɛya min bɛ kan ka taga se an ka kɛnɛma cidenw ma an tɛna jɛn n'o ye. Dankarili min kɛra sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na an bɛ fɛ k'a dɔn a kɛra cogoya min na. Kunnafoni fɔlɔ minnu b'an bolo o b'a yira k'a fɔ ko dankarili a kɛra kɛlɛbolo dɔw fɛ minnu faralen don Sudan lakana finitigiw kan. O kɔfɛ n y'a a fɔ k'a jɛya ni General Hemeti an ka kuma sen fɛ dankarili fɛn fɛn bɛ dankari an ka kɛnɛma cidenw la an tɛna jɛn n'o ye. N y'o ɲɔgɔnna kelen fɔ General Buram ye.
The imperative of getting a ceasefire.
Ameriki jamana ka ciladen Anthony Blinken ka wele kan kɔfɛ ka taa Sudan jamana finitigi kulu fila nunu ma. Ye wele bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa duniɲa jamakuluba communauté internationale ma k'u ka wulikajɔ ni fɛɛrɛw tigɛ walasa basigi ni bɛn ka se kana farafinna kɛɲɛkanyanfan jamana yi kan. Bataki dɔ min labilala bi tarata y'a yira ko diɲɛ senkolaba wolonfilaw olu ka kulu n'a bi wele ko G7 olu ka minisiri minnu sigilen don jamanaw kɔmakow ɲɛnabɔli kunna ka kan ka lajɛrɛ balalen dɔ kɛ Kiriuzawa, Japon jamana kan. U ye nin kɛlɛ in kɔn kosɛbɛ. U ka fɔ la ko nin kɛlɛ in bɛna sɔn ka dan sigi dugudenw ka basigi la Sudan jamana kɔnɔ. Wa k'u ka wulikajɔw kan ka bɛn min ma o de ye ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ cogo min na furancɛ fanga o bɛ se ka sigi bɛjɛ fanga kɔnɔ min bɛ wele ko la transition démocratique au Sudan nazarakan na. A finitigi jɛkulu filaw minnu bɛ kɛlɛ la nin waati in na y'a yira k'a fɔ k'u sera ka ɲɛtaga sɔrɔ taabolo dɔw kan kunun tɛnɛ. O waati kelen y'a sɔrɔ maa minnu ni olu ni bɔnɛna nin kɛlɛ in senfɛ kɛsera mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ bi seegin ma Washington ka fɔ la. Diɲɛ jɛkulu caman ani ka fara jamana caman faabaw kan diɲɛ kɔnɔ fana ye wele bila joona joona ko ka kɛlɛ dalafaga. Sudan jamana faaba Khartoum dugudenw ye seereya di k'a fɔ k'u tun tulo bɛ sanfɛ kɛlɛkɛ pankurun dɔw munumunu kan na u ka sankolo sanfɛ kunun tɛnɛn sufɛyanfan fɛ. O waati y'a sɔrɔ hali bi kɛlɛ gannen don Sudan jamana finitigiw ani u ka jamana finitigi jɛkulu minnu karilen don ɲɔgɔn na bɛnbugu ci la tile saba.